sing for you, mom. I love you, mom. I love you, mom. Maneno yako na busara zako zinazunguka kichwani mwangu. Popote nilipo upo mama unasema na moyo wangu. Kwenye mazito na magumu usia wako ndo ngao yangu. Upendi nikijiraumu, nikipatacho ndo fungu langu. Ulisema mama rudi utoto, moyo naniwaka moto. Sulivo niendo siku wa ulahi, iho maoma baridi kali. Ukanilinda kama monia, hata kama nikisema labda nikushukuru. Pesa na mavogi bado, hata nijenge nyumba mithiri hekuru. Ufike upendo wako bado, hata kama nikisema labda nikushukuru. Pesa na mavogi bado, hata nijenge nyumba mithiri hekuru. Kufike upendo wako
kwa tayali udhalilike. Huruma yako mama, ukanyage miba minipite. Huruma yako mama, ushine na jami nishipe. Huruma yako mama, ukanyage miba minipite. Huruma yako mama, I sing for you mom.
Na nguo zako ni stili mwana. Mama, wakupendwa sana, walivumilia lepa walipotupa.
Hapo walokataliwa
mama, na milango kufungiwa
mama,
nyumbani kutimuliwa
mama,
na mali kudhulumiwa
mama.
I love you mama. Hata kama nikisema labda nikushukuru. Pesa na mavogi bado, hata nijenge nyumba mithiri hekuru. Kufike upendo wako bado, hata kama nikisema labda nikushukuru. Pesa na mavogi bado, hata nijenge nyumba mithiri hekuru. Kufike upendo wako
bado, kwa tayali udhalilike.
Huruma yako mama, ukanyage miba minipite.
Huruma yako mama,
ushine na jami nishipe.
Huruma yako mama,
kanyage miba minipite.
Huruma yako mama,
I sing for you mom. I love you mom. I love you mom.